This is a Tricky Beat production.
Hey! Hey!
It's a name.
Iko nini?
Wait, Psycho Baiko? You wanna say ma? Nasikia wakibonga story mob. Mtandiri. Tena meja kini. Iko nini? Mtali. Iko nini?
Demu wangu ni mrembo. Iko nini? Groovy yangu ni ya ghetto. Iko nini? Sema mwe wana sema leko. Iko nini? Speed up a mic mini mateso. Iko nini? Brawl up a stick ni mataison. Iko nini? Passion is a silence me to waito. Iko nini? Cheza kama wena whatever you play for. Iko nini? Buda boss. Iko nini? Buda boss. Iko nini?
Iko nini? Weni nani? Mini nani? Yule msani ufanya nani? Wana nini? Bitches na bikini. Swag ni ile nini? Game adi uni. Paparazzi everywhere ya tuwambie kitu na mini koma vitu mziki ukoka kitu anatu ite majitu sinimo wao ni little kama beetle siwa heavy kama bando wezi tuhando tunawasha kama kando wanna walk mistari tumestock tau sindo talk Italy the empire I'm the ruler wani pimi mindo ruler mbili get bowling I'm Kevin get fuck your head no again only gain 10 over 10 then party today and tomorrow again life's a seed then sugar cane
demu wangu ni mrembo iko nini crew yangu ni ya ghetto iko nini sema mwe wana sema leko iko nini speed up a mic mini mateso iko nini brawl up a stick ni mataison iko nini passion is a feeling me to white door iko nini cheza kama wena whatever you play for iko nini buda boss iko nini buda boss iko nini
iko nini huu ni demo kwa na nipa kiss iko nini huyo ndio tela na run the streets iko nini huyo ndio mimi na roll this beat iko nini full attack na go full beast at least check this sorry most is bendy yo peleka kwa bridge ukitaka weka kwa disc track na trust me ni tapi so ni tita run boba it chico clean tacos na matriki power this flow sometimes mu tapi the way kata mutan is lando is the fist of fury west lando the flow is that go purely surely you'll be the jury surely you'll be the jury surely you'll be the jury
the ground move patikana kwa clown niko leo na mimi niko so proud mama niko samba still mini psycho his mini python my eyes on I lie on my mind strong I keep the fight on the rap don't I dance in the crime zone the mind blow mind strong on the microphone pussy let them my hormone and my testosterone Taylor the phenomenon Taylor the phenomenon Taylor the phenomenon
Demu wangu ni mrembo Iko nini Crew yangu ni ya ghetto Iko nini Sema mwe wana sema leko Iko nini Speed up a mic mini mateso Iko nini Brawl up a stick ni mataison Iko nini Passion is a silence me to waito Iko nini Cheza kama wena whatever you play for Iko nini Buda boss Iko nini Buda boss Iko nini
This is a Tricky Beat production.